Wachakachero na fuanta pochipurea Fila fina matezi alea Yari shivika fetu wabana vajize Na mfika pena shivika mbize Mbize, mbize Yari suka vya parakono Vesho kupula umatanta Vepushati fichipati stato kukwata Na inachu kuomba mfuile Yekuweme kona bonzi mirile Chapiri vamu wana mugaya Na panchi toma ilo kunaya
Top off to kuomba
Beri suka fia parako
Na stato kupenda fidia
Fia parako
Na wajize
Beri suka fia parako
Memo napita nukula ba
Fia parako Wacha kachero na fuanta kwa chipurea Fila fina matezi alea Yari shibike fetu wabana wajize Pena shivika mbize 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 Beli suka vya parako Beli suka vya parako
Icho skile na chumele nacho
Beli suka vya parako
Ichevele na chumele nacho
Aka Vya parako kukwa tatato kwete Taishiva teti na mbatecha swati Tize talanga langa puntashi So ni tamanga wana paka mwenshi Tezi nsaka mane pantu Wala Ingeteria kantu wala Ngandepe manangu wala Nishirife wino nangu wala Soli kufia ifyo kunde kafe Tapaba na karubu divantende kafe Pressure pa pressure sente kafe No kuipumu na nisonte kafe Wacha kachero na fuanta kwa chipurea Fila fina matezi alea Yari shivika fetu wabana vajize Na mfinga pena shivika mbize Mbize, mbize Yari suka fia parakono
The Vulgar.